Be your girl lean on my shoulder.
Vicky Bandits.
Anytime you feel low, low. Baby, you can call me a soldier.
Nadia, mapenzi matamu bana. Sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana. Kina Safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, Nadia my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, ya kukunda my baby. Ooh, yeah.
Love forever my baby, ah. Tofauti zetu tuziweke kando, ukinyacha tadaidi, ah. Baby, yo yo. Milima na mabonde, ah. Nimepanda nikashuka, bado mimi narudi kwako, ah. Mimi narudi kwako baby.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
You can lean on my shoulder. Anytime you feel alone, baby you can call me a soldier. Nishtaki nikuwachewe solo.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Nadia nikumbatie baby kupendwa raha,
raha.
My mama, mama, mama. Kila mina pendwa raha.
Vicky Bandits.